Bamako ɗo hono le nukuji kewdi leydi ndi ambush na waɗa le galleji sato le buli ana wara duuɓi jeegom hande Salia Traore ana jogi ambush baali to Yerusalem wolti wiide ɗum nafi mo sanne e le amsaɗɗaji makko
mi codan ɗi dabaji mi ñamina ɗi dumo e haakoji samoji du miɗo sodna ɗi biƴƴe yala ɗi heɓa ɗi paya so ɗi payi mi cottan ɗi ɗi baali miɗo wawi sodde ɗum hono ujunaji jeɗɗi yaade ujunaji jetti miɗo tewtora homo fottinno waɗa ambush saabi ɗum jogi nafa sanne
e le serafuji keɓaɗi le ngallure laawi janɗe ambush nayi golle keɓal hakika wonande jamare
ana faaba sukaɓe jogoɗo ɓen heɓde hunde caggal mum jamare ɗum ana wawi heɓde tew lobbo mimin maate nokku amen ga kayi sukaɓe jogoɗo ko heewi heɓi nafa sanne e ambush o fa jogaɓe maɓɓe mahi cuuɗi fa heewi ɗo naati hen saabi hannde jaati sukaɓe amen ko heewi acci yaade joolal nde lamorɗo amen ga
Abdoulaye Kassé na jogui ambush nayi Bamako ɗo holiti sifaji ambush lartoɗi sababu maroɓeɓe jirina keɓe mabɓe
ambushiji tati woni toon ambush goto oni a sodan dabaji ɗi ka kaɓɓiɗi nokku goto ñammine fa kara yiude lebbi ɗiɗi yaade lebbi tati aɗa wawiteɗi kaari cotta keɓa hen ambush goɗɗo ɗu an toon cotta dabaji aɗa wawi marde lebbi joyyi na lebbi jeegom ɗum ka tama iɗa dura seeɗan seeɗan an du soɓe gaari fo aɗa menna ɗi ko mbawa ɗimɗi aɗa payale lebbi joyyi yaade lebbi jeegom aɗa wawi sutu aya ambush goɗɗo ɗu an to aɗa wawi sooda dabaji wakkati nde yoora mawni sanne sanne cooda mara seeɗa an ndungu wara ndungu wari huɗo heɓama ɗe ñami faɗi kaari fo iɗa mbawi fayde ɗiɗo aɗa wawi sottu ɗum an ɗum ka doma fa hitande ɗi si ambush uji tati woni ko andumi
ka noon kanko Kassé o mimi haala tellaji yogaji gonɗi kabar muɗum e hono nokkuɗoɓe natata ñamduji e kaña ɗum safareji dabaji
ambush o golle kewɗe nafa ka omo jogui tiɗala sanne tiɗala arande o ɗo dabaji ɗi keɓeteɗo hande yimɓe cuusa yaade sabi neɗɗo hande leydi banamma ndi ana hulɓini leydi région muji oɗo no hulɓini yaade sa comotoɗo ɗum ni woni tiɗala mawɗum tiɗala mawɗo goɗɗo Kassé o du hono projet ngaji gaɗoji financier paba toɓe jeune en dokka ɗum jawdi fa gollir ɗiɗo hande heɓa ɗumne yaafa hoolar nde aɗa fanɗi e puis ambush o jaati domaine muɗum heɓude financement mum wona hunde yaafude sanne sanne sona ɗo hono sottude en kay ɗum kam yawi hono mo yaafude abad saabi mini Bamako gaɗami ley ngallu o gommi golle jogiɗo nafa
ɓeɗaɗe ɗum ɗum dunken kabar muɗum holti wiide kala golloɓe le ambush o gattana hakkilo sifaji yogaji ɗum latto sababu ɓeydari keɓal le golle mabɓe keɗɗanna Yacouba Traore hoorejo gollirde humaninde kabaru dabaji to Bagnogra toon
ɗi dabaji ana hana wattude haqqille e sifat dabaji ambush hanɗi marede saabu wala daba heɓaɗo fo wawi marede caggal muɗum mi watta haqqille e da duuɓi majji du ɓeɗa hani tinatɓe ñamna ɗi ñamdu lobburu yala ɗi heɓa ɗi paya no woɗiri soni wala ɗum samoji soɗi ñaame faɗi haari jomu heɓata hunde caggal so sottiɗi
la rentabilité
ko woni darande ambush le kabaru keɓe laamu moti keɗɗana Amadi Kane Diallo hoorejo gollirde région o humaninde kabaru dabaji
maran dabaji huntini keɓal e région motti yarda yesso dabaji ambush ko martetɗo hannden le temedere fo a tawa cafanɗe jeene e majji fo caggal leydi yarata cotti he laamu ana hana fiɗi dabiri yalla ɗo ana acca saabi ana natto saabe soɓɓinde keɓal leydi yarda yesso so homo fottini ken waɗi soɓey e margon dabaji ɗi sukaɓe hewɓe heɓan golle margon dabaji hannden ana jogui nafa mo haddi wala e muɗum jaati nde laamu motti saabi recette amen ga fo e maran dabaji yaltata e muɗum
dunke keɓe kay cakkiti wiide ana hani golloɓe le kabar muɗum ɓe jangguine fammine e wimaɓe ɗum latto sababu huntende hoore kabaru ambush bangal jaagu